basimanyo bagisa nibwo mubone munigina nempewe nemfuwa njagalo manye kolyo mumubanjinze kwenalonda omugovu omusufu omulunji omutefu wagala bulijjo yekwagala byo bingi abalala mbalabana yekugwe kwemfira mama ne tata nabagambye balinde nange mwatu zenyize ninze omutufu wansanira kaninde
ngira nina owange kwenalunda ngira nina omulunji omwesigwa kangira nina owange kwenalunda ngira nina omulunji omwesigwa
mazima ntadde ku bunkeke negyendise Simanyo bankisa nibwo mubona munigina nempewe nemfuwa njagalo manye kolyo mumubanjinze kwenalonda mazima ntadde ku bunkeke negyendise funa ojjadde mwatunze nkulabe nterere emmere no tewoma naddala nga toliwo bebi njagalo manye I miss you every day, hey, hey.